mtoto basi kamgoza. We mtoto basi kamgoza. Danji limejaza inatosha. We mtoto basi kamgoza. Nili lose battle, siku lose war. Siku lose queen, nili lose ho. Ukikuja tumi come on off us. We mtoto basi kamgoza. Danji limejaza inatosha. We mtoto basi kamgoza. Niti nitakupa hadi tosha. We mtoto basi kamgoza. Julu simesima maina ngoja. We mtoto basi kamgoza. My God. My God.
Bebe bebe come to me bouncy for me. Cause you know that I play when you ride it on me. Bebe come to me bouncy for me. Cause you know see you really, really cool up in me.
Come give me the love for beating, girl. Come give me.